must go for the other generation. This is a Rob Double style.
Twali tuchali batonondo netuwulira omusajja kundi bamuyitanga mpale mbaya kakutema oyasokola omwenge oguwoma ku kyalo nateekamu embide ziwoma nateekamu omuwemba ogusikiriza abanywi nibetala naye kati mama omwenge gwe gutungunula ataddemu amazzi amazzi omwenge gwe gujungulukuka ate kati kisuse kisuse ataddemu omusaayi ataddemu omusaayi omwenge gwe guwunya gwonna guwunyawunya anyagunywa anyagunywa teri agunywa guno omwenge gwe mutono muwanvu alina eddoboozi ejjajja ne mamuuli eyakayaka nebwebetonya asokola esokolera myaka esatu esatu jukira ekyaddondo yatandika ne bobi bobi waini waini mulungi nazaako nekyalenga kyalenga yafuuka kyalenga situka tutambule tugende tosigala wansi kende kalungi kasamu amanyi ate kati yaleta leta ngule eyengule kende kalungi engule engule eyengule tujambale Uganda tita chakulanyi Uganda myasa myasa chakulanyi Uganda yaka uyo chakulanyi Uganda yimba na Uganda tumuwe akalulu amazigeko omuwemba gwebo kasukali keko oyo chagulanyi Uganda tinta chagulanyi Uganda nyasa nyasa chagulanyi Uganda yaka oyo chagulanyi Uganda imba oyo chagulanyi ipopawa awapawa ipopawa oyo chagulanyi ipopawa awapawa ipopawa oyo chagulanyi tuza mwana wafe kutebe uye chakulanyi mwana tumuwe tumuwe akalulu mwana tumuyire obolulu mwende wafe jenzalwa mitena kasanda chegekwa tumuwe akalulu barara ushenyi ibanda kazo mwana tumuwe tumuwe akalulu usoka jinja kamuli iganga mwana tumuwe tumuwe akalulu soroti moroto karamo japusia mwana tumuwe tumuwe akalulu irangulu arua abashi nebi nebi mwana tumuwe Uganda Uganda ha! Mwana tumuwe Uganda 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 mwana tumuwe ipopawa awapawa ipopawa